wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay aqoonsiyadaasi ku saabsan horumarinta xalinta iyo khilaafaadka soo noqnoqday ee inta badan ka dhex dhaca bulshada soomaaliyeed. Aqoonsiyadaasigan ayaa socon doona muddo isbuuc ah, waxaana loo qabtay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan oo daafuray aqoonsiyadaasigan ayaa ka waramaya ujeedka ay u qabatay wasaaradda.
muhiimadda anku weyn oo geegsa un qabanay ka hadda daafuraaningay, laakiin insha allah mayna indaraari doonaa muddo isbuuca inyoona odayaasha dhaqanka shaleediyo isla fadhaada la su-aalayo islasla kooisku bilaabo maalina gabaradatee ku dhahay walaxeel oodirax yaala baronda wala inay yaalan laheer suubina hoobla suubii karo ku walaayay oo dhibaatooy oo jaro geekal macquul oo la ogyaa inay la qorlo inay oona keedkaasa inay yaala ilaahay deeshay otaasay barnaamijkaasa ka tala galnay aana geek maynahayday furitaan isin hasiin ka dhawaayo arrintaasi wala ku qabtaan iyo si ay aragaasaan odayaalka fadeebadi ma hayso barnaamijku iyo hogaamiyaan ogo odayaal badan ma jira taarikh hayo iyo lay dhacdooyinku haatau hamareeno silanku baha jiray iyo arrintii inaynu ku hadalo muhiimadda tan hasiyan dhawaaya kuligiin.
Qaar ka mid a bulshadii ka qayb galay aqoonsiyadaasiga ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'ideen.
Madowale isqabsadaana doonday dhaamaraas madow isdigaaya intaasdaan shaabaheer si la sheegayo taas kulli jeedimane odayaalka may dharaay maalin maalina keyin aragno ku noolaan maeer aragno ku reeryaanna maeer sida marna digi marjinaal oo deegan hadda degan wawen heera iyaal wan isku imane wayaal marna dhahreen walan kuwa sidii lifagaahay ma isku jiraan laakiin se arday suu badan heera iyaal mabal yaal aranti kolle gugudaala ugu hereeray gadaalan ginta fafaahintii hoose matogalan galaana haddii la hamaro shaksiyaad hamar isku fidiyo la hamaro kor ama dibadda roog walan aan ina turamuyo kale la hugame dhallinyarada la leeyey anigo lfaham maha lafadee la leeyey maydana horta ini isin ilaalinan adunyadin iyo aakhiridin xasuusatan geeka meelu wegdan
aqoonsiyadaasigan ayaa kaalin ka qaadan doona inuu yaraado khilaafaadka inta badan soo dhex galo bulshada soomaaliyeed xilliyada qaar.